taba e le sa re ke utlwele ne ke teng a kere ke nako ya di-exam matsatsi a so ba banyane mo kaufi mo plegengwe eseng ko kgole eo o ga itsena ga maoto is just that maybe because ke bosigoganyane o ga se itsene beobeo mara efe mtshe ya rona o ga e berega ome ke mo kaufi mo Alexander mo mo sekolong se seng ba re ke Alexander High ke letsatsi le ba ngwalang ka lona biology so dipampiri di tsena ka bo 9 frog biana so ya shapa 11 ya shapa 12 ba yemetse di pampiri ano principal a decide o fonela ko head office ore no e ka re rena le bothata bo bonyane mo ne re khobela di pampiri ba re no mothago a tswere dikhia tsa storom o ile go soweto then a re itse ore o tlo gotlana go mang le dikhia gore re kgone go tlisa di pampiri ya shapa 1 ya shapa 2 ba santsane ba e di emetse no ko head office ba founela ko sekolong ba re wa itse keng principal ne kgopela gore o iberege ka mokgwa o bonang ka teng le a itse gore ke biology taba e principal a bitsa teacher wa teng a fitlha a re as if ke biology taba e ba bolelele gore ba drawye ku so ba itseni taba e ya drawiwa kuku mola ya drawiwa sebaga e sekgale mme o mongwe if a drawya wa tlhodimela ganyane a tswele pele a shebe ganyane then a tswele pele mothako mongwe ba re ke letlapa a emisa letsogo a re ke na le bothata tse pedi then mistress wa botsa kante bothata tse pedi ke tsa eng no letlapisto a re mistress I mean motho o le a mmona o ya kopa o tshwere le memorandum